Look, Simoari Nogas Enai. Subaklaw nyende hori yonteri, bepayetu ya nandito, tawi abenawari uroteji debi peunu node. Betayu hayri nde inaregna, ina itta edamali ya nandihe. Kono, ndebi naiti betawani don bandu jomirado yesundu. Lebengwinde jakri do, waribedido ndari e yesu matbi, ina burni chomchi nyilkoji, kulol nangibi, beturi, kon waribi bembibi.
Holiko wadi odon jilo gurdo hakunde maibe ko alado ko urti kiftore ko halanno on galile ko koni o wino alaysago bi neddo wedde e juude bakkadi nobe fenge wurta nyane nyalawma tata bijo o
tan be ciftore hala yesu be gummito yanani to be dutti be kabori dum sappe gobe e wadbe be fof ko Mariama Magdala e San e Mariama yummum Yaquba gonno rebe wabbe wondunobe mabbe be kabiri dum nelabe be kanyumen be nangir hala mabbe boli poid cali jabande be kono Pierre ummi dogani yenani de o yurni o yile pilendi idi jowi e leydi kanyumen tan cagal dum o hoti galle mabbe o ma wende e kawiso sababu indi ko kewnoko don e nyalawma got dide almubi be jetti lawol wor wot witeng e mayus hakkuni gon wor e Yerusalem ko heddi chafandi jeegom estat be ngun e yewtidde e ko kewno ko fof do be jewata e be dokkandir miijoji do yes e hoore mum heptibe wedde mabbe lawol kono ko be hadanobe heptindem o wiibe
holi kon jewtaton do e lawol mon he
tan be darti be joomi gote mabbe biteedo Kleopas jaabeem wi
ko an tan woni tumaranke gondo Yerusalem mutinaani ko kewi ton deedo balde ko
o wiibe
ko holi dum
be mbiimo
ko Yesu Nazaranaajo o wada ko annabi gollortonodo kaldannodo baawde e Yesu Allah e yimbe be fof atinaani no ardibe men yettinobe sara he mawbe men badirimo he juude laamu mele omo fawe kugal maide eno pengirimo min aminino ko kanko jogodi sortude israila fawi en kadi ko hande woni nyalaama tata ijo ko den gede kewi
kono non worrewbe jeyabe e amen kawi min be ndoji to yenande to hande be tawani ton bandu makko be ngartibe bi malaikaaji peñe niibe bi be o muuri tagal dum woni e wondibe amen yaabe to yenande to tawri don rewbe be mbirini kono kanko bi njaanimo
e on saha Yesu wiibe
fuibe koni ko onon leeli famde hala annababe ka mate wona ko non almasihu o fonno yardude mette filele fol darje
fuddaraade Musa e annabade be fof o famni be der binde he fof ko fayti e makko den be paandi mo wuro go o wayno jiddo bennudi ne kono be jaggimbo be mbiimo yo ar o wala ha weta hiri nyalawma gasi o riwi e mabbe o jippebe den be joodima abi nyaama o jetti mburo o yetti Allah o tajimo o tottibi tan giti mabbe perti be keptenemo kon o wi mes be natti yidem goote mabbe fof woni e wiidi goddo
bele berne ma buubani de o haldata e men e lawol he o mo famna en bindi di de
ton e don be gummi be dutti Yerusalem be tawiton sappe e gobe e wondibe mo men ben biibe
ko gogo jomirado o wurti o fenini Simon
dido be enen jeyteni be ko kewno e lawol mumen eno keptanirimo nde o taji mburunde be gaynaani haldini ha Yesu e hore mum dari e hakkude mabbe wiibe
jo jam wone mon
kulol mawgol nangibe sabo be cikkatno ko ruuhu kono o wiibe
ko jibiri onni ko wadi on jogade di mi joje berde mon jeewe juudam e koydam ko min tigi meme kam jewon ruhu ala tew ala jieno amni
do halata dum do o hollibe juude makko e koyde makko nde wonno be jabaani taw sababu nde weltaare teebe gonde e kawisaaji o wiibe
bele odon jogido ko ina nyaame
be ngadde nimbata itinde lingu njudango o hebi o nyaami e jeese mabbe tagal dum o wiibe
ko dum do woni ko kala non nomi on nde gondum e monde ala isago ko sariya Musa ko annabaabe be e ko jabura haali e am ko fof timno
e on saha o udditi hakkillaaji mabbe mel e be paama bindi di o wiibe
ina winda almasihu o ma lepte ha maaya wurta e hakkunde maybe nyada nyalawma tata biijo o te inde makko ma yeyne e dawlaaji he fof yo yimbe mbaccu ko e mumen bakkatuuji mumen jaafe fuddorade e Yerusalem ko onon goni seedeji den gede min modon nelda on ko babam fodiko onon non gonedo e sare he haane bawde gonde dowde jippi e mon fof
wonay ba ha hedde betani tagal dum o suuti juude o barkinibe do o barkentabe do o serti e mabbe o safa fayde dow asman kambe ni tagal ndebe cujjinemo be duttidi Yerusalem e weltare mawde be ngora no nyaade fof ko e galle Allah he e be jetta Allah.